Kokini pasaga like that. Vunja chaga zigo la kabati. Kuchi kuchi usiku tukifight. Mashangwa yangu bati. Nime hapa ni kupende. Malki ya mlimbwende. Na kama kuzikwa, tuzikwe wote. Kama nyumba taezeka vyako nkaweka. Chumba njoka Ni kufugi kifaranga wone ukingara. Wale maoya Kama nyumba taezeka vyako nkaweka. Chumba njoka Ni kufugi kifaranga wone ukingara. Wale maoya Zaga that I like that. Zaga that I like that. Zagada. I like that. Zagada. I like that. Kwa usukani umeka. Baby ni drive mutoka. Kwenye giza washata. Bumper to bumper Kenya pakada. Mtoto mkali shuja. Kwenye moyo minija. Inenuko naka mzuko mepanda unanipara. Kama nyumba taezeka vyako nkaweka. Chumba njoka Ni kufugi kifaranga wone ukingara. Wale maoya Kama nyumba taezeka vyako nkaweka. Chumba njoka Ni kufugi kifaranga wone ukingara. Wale maoya Zaga that I like that. Zaga that I like that. I like that. Sagada. I like that. Oh, oh. I like that.